Yeah. Lo, reka ga dansem. O tswara jo. Fichare yo bosaet. De vi. O tswara, ka ba go mora na ra ope. Igwel. Sho. Parishele tse go pele go mora go jetse. Re ja F4 16 le fits. Kalerelo ono me dog for me. MMMP. Ke se parke sho konta le ga mo hare ha pe. A ke tsone o kana go betela pe. O tswara. Igwel. Parishele tse go pele go mora go jetse. Re ja F4 16 le fits. Kalerelo ono me dog for me. MMMP. Ke se parke sho konta le ga mo hare ha pe. Na go petela pe Tswa Igwel Shele tsego pele go mora go jet 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 Ja e fo system me fits Shele tsego pele go mora go jet 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 Shadow to pele go mora go jet Ja e fo system me fits Shadow to go pele go mora go jet Shadow to go pele go mora go jet Shadow to go pele go mora go jet
Wasn't gonna pull them lens. Feel I'm in a skin, some sipele.